Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kama mawanu, zima wamba, yes. Zonse ndaona, inene masoanga, muda zirenga, ndinu, ndima uanu. Ditani sichi mfera, ino moka nangola, mawanu sabwerera pacha behe. Titika inu mukala mula, maua no sabwerera pacha be. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pacha be. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pacha be. Kutari kwa peze kanye nyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafike ko Pomwe pama imatua mu lenga lenga mu Palibe chamo yo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake, dimau chabe Sonzezo, inu dimau chabe Dichani sichi mfera inu moka nangola Mauwano sabwerera pacha be Dichani sichi chitika inu mukala mula Mauwano sabwerera pacha be Sabwerera, sabwerera Mauwano sabwerera pacha be
Trick it, bitch.